Tuna kwenye suru wali yangu Koki nene ata umlinde demu wako Akisha pata yangu kiba miana chana nacho Kama maji mafuriko Tena tele Jepo sina gari Wanakuja tele Mchawi karoge Irefuke mbele Weka pande ngazi mina wapanda daily Jinsa na vosungusa paka nonge ya kichina Kokoriko mimi jogo na ubika mazima Hadi mabibi wanaitaka na siwezi wanyima Sipaki mafuta ile napita nzima koki nene Sawa mashine ila nyimba mba unene Nasema koki nene Squeeze mjini koki hawataki tumapene koki nene Sawa mashine ila nyimba mba unene Nasema koki nene Squeeze mjini koki hawataki tumapene koki Nene, umebona kwa wanene Dada siku nyimye kama kitaka useme Koki, nene, tunda lazima ni menye Kwangu tatulia maji ima useme Kwa bidi mifundi, fundi, taniganda kagundi, gundi Mara unakesha, koki unataka, bundi, bundi Nasama kwa chumbi, chumbi, nalewa katungi, tungi Na wana nipa, koki nakupa, si fungi, fungi Usiseme kuona mikosi Eti kisa wewe una grobu mitochi Kisa mwezako na nene koki Ukansa kuchanjia ukaona kama haitoshi Wana kutosa sana mashosti Unahangaika kwa waganga haitoshi Na mapenzi dawa yake koki Ndo mana nachagua kwenye bedi ya ukochi Ndo mana nachagua kwenye bedi Koki nene Koki nene, sawa mashine ila nyimba mba unene Nasema koki nene, squeeze mjini koki hawataki tumapene koki nene, sawa mashine ila nyimba mba unene Nasema koki nene, squeeze mjini koki hawataki tumapene Na koki koki nene, 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 na koki koki koki.